imbono yakhula manje musukhala ndoda wena omvumelayo yithi imbono yakhula manje musukhala ndoda wena omvumelayo yithi imbono yakhula manje musukhala ndoda wena omvumelayo uthi aqhele izinto lezi uomvumelayo Uthakwele zinto lezi uomvumelayo Uthakwele zinto lezi uomvumelayo Yambono yakhula manje musukhala ndoda wena omvumelayo Yambono yakhula manje musukhala
Yakhula manje musukhala ndoda wena omvumelayo